Exclusive from TNL Music.
TNL Music Promotion.
Yo, best precious name in the game, ladies and gentlemen. And we care what I can do. Only job. Yo, boy, yo, mom. Let's go.
We suck a man and we wave on a vika cum timan. Baby, vendela pa duze. Deep on in vela mano name. We suck a man on sandela pa duze batamba. Bakuna banka de kata. I'm a meat, kala vela kanyi baka. Baby, ni besa wo. Abaleti te tu a me muli si keti yo. Siba siba wo. Baby, ni besa wo. Peso kamba sunga wa me kuli pembe kapu. Iwe ni nacho. Chimu vili ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako supo singa. Baby, ni nacho. Chimu vili ni dola.
Yo, best freshest name in the game, ladies and gentlemen. Bona. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies, Umumuchifu, Muntiko. How I can't breathe on a Bushiku. I just be thinking about you. Ndato tela lesa, I found you. Kirije when I'm around you. Beside you, inside you. Mita fewa dipesha. Self-esteem unizale tavesha. She's my piece, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wamulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachi panda wama kamba. You a baby ni besa wo. Abaleti tetu wa memuli siketi yo. Siwa siwa wo. Baby ni besa wo. Bezo kamba sunga wa meguli pembe kapu. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako supo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako supo singa. Niwe alo. Utabati ile langa. Biti ya kofeka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atingata ukwetesha salamu kongola. Awa na sirias ati mwanda watibiali kamo kapapa vimbuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she went a gentleman, ya kabi one. Basikiriti ni kubeti monga bi one. Elo I beauty wa kamba. Kaka pita kavama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa wo. Abaleti tetu wa memuli siketi yo. Siba siba wo. Baby ni besa wo. Peso kamba sunga wa mekuli pembe kapu. Kiwe ni nasho. Chimu vili ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako supo singa. Baby ni nasho. Chimu vili ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako supo singa. Apachalo chavuta. Na magelo pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose vabakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Ulo libe na make upu. They can't compete. Baby ati shatapu. Wabafewe kata kwa wana backupu. Baby
iwe. Iwe ni nacho.
MP Worldwide Kabundi Kapisha Chue Mpala Chawanyama. Dopest precious name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandeka Mr. Sean Kester, what up?
Kunchanga Kumies
Urijab
Sparks Mining Mose Dima.
Black out. Exclusive from TNL Music.
TNL Music Promotion.